Chupale mwen kana chai au sio. Chupale mwen kana chai.
Just to kiss baby. Bila spila. Wananipata abu ya kufanya na lewe. Maina baba mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana.
Wananipata abu ya kufanya na lewe. Bada mama mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana.
Unyonge tai, alafu mfukoni mambo mbaya. Watu die, yeah, yeah, yeah. Hata wavujishi picha mbaya, yeah, yeah. Wakuita babu, na mwanita baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu, washindwe na walege. Unanistiri anyetaki niumbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugana. Ukiweza nichune kaka pale mbapo